that boy again. Oh, Jayo.
It's Miracle on the beat.
Fezi fikilia mwingine, fezi kumuwaza mwingine, fezi kuangalia mwingine nikiwa nawe. Fezi kutafuta mwingine, fezi kuangalia mwingine, fezi kusumbuka kwingine nikiwa nawe. Alafu baby ni wewe, umenishika roho. Ingine nini nipewe, umenishika roho. Ata penzu nalo nipa baby la ujazo. Umesafisha njia, umeondoa vikwazo. Penzi kimya kimya wala sio matangazo baby. Tutatumia chenji tulizo nazo. Ubara na zenji tupate kumjiko. Mimi na wewe tufike huko hani. Basi baby ni chum, ni chum. Sweet ni chum, ni chum. Oh honey ni chum, ni chum baby. Oh baby ni chum, ni chum. Sweet ni chum, malia mu ni chum, ni chum baby. Unaniacha baby, utaniacha na nani? Mimi kwako nishaota mbawa, usiniache angani. Usifanye niishiwe pawa, uniache matatani. Kibatali wewe ndo mwanga, utaniacha gizani. Basi baby geuka waonyeshe kidogo ulichopewa na mama kwa unyago. Wewe fundi tena huna dogo, kitandani mwepesi sio gogo. Alafu baby ni wewe, umenishika roho. Ingine nini nipewe, umenishika roho. Ata penzu nalo nipa baby la ujazo. Umesafisha njia, umeondoa vikwazo. Penzi kimya kimya wala sio matangazo baby. Tutatumia chenji tulizo nazo. Ubara na zenji tupate kumziko. Mimi na wewe tufike huko hani. Basi baby ni chum, ni chum. Sweet ni chum, ni chum. Oh honey ni chum, ni chum baby. Oh baby ni chum, ni chum. Sweet ni chum, malia angu ni chum, ni chum baby.